musical, baby.
Goddess. It's Rosa Red. More. 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 Nipe more. Yeah. Napenda nikimumunya unatoa sukari. Na ulivo mrefu ndio hatari. Ukitoa maji tumefika safari. Baba, weka chombo kwenye bahari. Subua hiyo kitu kama unatoa gaga. Mua kwenye shamba unavunja gachanga. Ukienda mara moja na kuja mara saba. Nikupe shikamo mpaka useme mara haba. Nipe mua ua, pingili pingili utaua ua. Pingili pingili yani waua ua. Paka alfajiri, yani fundi ni mahiri. Na upenda, na utaka pia. Ndo mana kila mara na uangalia. Ukisimama juu na upandilia. Na ndo mana na ufikiria. Mua. 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 Nipe mua.
Kiko jojo, bingiri bingiri kama sister yondo. Yani tamu kama pojo. Nimesarenda niongeze viboko. Shika uchizi na yo kama zizi. Na kupa kisiri usitangaze. Hapa tupo kazi usilaze. We daddy marinate unipakaze. Unipe mua tena. Pipi niongeze we tena. Umefanya nimependa. Kini nyiman kama unanitesa. Ongeza rondi we tena. Damu imechemka tena. Fanya kama sinema. Natoa miguno kinoma.
Mua. 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 Nipe mua. 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 Nipe mua.
Ameni text kwenye DM pale IG. Anasema na nidai na nasomeanga IT. Mikwanza wanitisha picha tu ya ID. Juvenya mechachisha tiana justingo za tai chi. Nasikia fununu wati unasoma makerere. One baby boost inipigishe kelele. Pigishe nduru majirani ni wakere. Menifanya kipofu na sioni hata gere. Ulipomea deli ntakupalilia. Wala stakuharibia maji ntakunyunyizia ah. Na ukinidea kwanza ntakukaribia. Na ntakupa idea ya vitu ntakufanyia. Fika kejani tu nipige high. Lazima kujenge jua ride or die. Unaniliza but my eyes don't cry. Nitaka deli ya dana piga bye.
Mua.
Jiku bad give me vibes nipe.
Mua.
Jiku genje kuna nje venje.
Mua.
Baby come kuja ndo unikeme.
Mua.
Catch.